Ha, it's your boy, it's your boy. Mother calls me the pose. I'll see you under your arm.
Young kids, come on, come
on. Kids, oh, yes, and I can go to you. Come on, soldier. See, now hold you. Oh, yes, and I can go to you. Now can go to you. Yes, and I can go to you. Oh, come on, see, now hold you. See, now hold you. You're my son, come on, soldier. Oh, yes, and I can go to you. Nakungoja, yesu nakungoja. Oh, kama sina hoja, sina hoja, nimestand kama soldier. Ah, yesu nakungoja, kama sina hoja, nimestand kama soldier. Me na Bible kama bunduki na soldier. Feeling so happy, kucheck mauduma kwa moja. Waki dance, waki pray, tutorot kwa roho moja. Hey, yo, bado si jamada, bado si jamada. Kuwapatia maneno, si wajua mtu meno. Rap ya God, ina slice ya mtu meno. Na address vitu real. Vitu zaonekana kama meno, uki smile. Check on my profile. Utapata nime add God to my daddy, to my mommy, to my homie, my honey and my homie. Check on my profile. Utapata nime add God to my daddy, to my mommy, to my honey and my homie. Yesu nakungoja, nakungoja, yesu nakungoja. Oh, kamwe sina hoja, nime stand kama soldier. Oh, yesu nakungoja, nakungoja, yesu nakungoja. Oh, kamwe sina hoja, nime stand kama soldier. Mada calls nime pose, nili acha kuwari. Yesu alinyo kuwa nika acha kamari. Mika mwuma kanyeshu wantamari. Jikaze kwenye jani, yani kwenye safari. Uko mbinguni kuna mare kwa mare. Hepa shetani umehepa kanara. Hazote za dunia itabidi umetare. Haha, yani jam metare. Alitupa kila kitu kali hadi mestari. Hepa shetani umehepa kanara. Hazote za dunia itabidi umetare. Haha, yani jam metare. Alitupa kila kitu kali hadi mestari. Aha, yani jam metare. Alitupa kila kitu kali hadi mestari. Aha, yani jam metare. Oh, yesu nakungoja, nakungoja, yesu nakungoja. Oh, kamwe sina hoja, nimestand kama soldier. Oh, yesu nakungoja, nakungoja, yesu nakungoja. Oh, kamwe sina hoja, nimestand kama soldier. Usikuwe na pupa kwa sababu ya wasupa. Watakupa vikwazo na juu yake ni mawazo. Alipigwa mchelwazo ili sisi tuwe mwanzo. Tusiwe hivi hivi, tusiwe kama vibonzo. He's the answer, alianza na Adamu. Mwenye damu, mwenye hamu. Kumsikiza wake Mola, soka ya mema dola. Bila sola you will shine, bila sola. Bila sola you will shine, bila sola. Bila sola you will shine, bila sola. Tusiwe hivi hivi, tusiwe kama vibonzo. He's the answer, alianza na Adamu. Mwana damu, mwenye hamu, kumkiza wake Mola, chokta kame ama dola. Bila sole you will shine, bila sola. Bila sole you will shine, bila sola. Oh, yesu nakungoja, nakungoja, yesu nakungoja. Oh, kamwe sina hoja, nime stand kama soldier. Oh, yesu nakungoja, nakungoja, yesu nakungoja. Oh, kamwe sina hoja, nime stand kama soldier. Oh, yesu nakungoja, nakungoja, yesu nakungoja. Oh, kamwe sina hoja, nime stand kama soldier. Oh, yesu nakungoja, nakungoja, yesu nakungoja. Oh, kamwe sina hoja, nime stand kama soldier.